Fresh out from NigerRemix.com.
Hayabo! Amanyeza, emanyeza ngithi oh, amanyeza. 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 Ngithi oh, amanyeza. Esikhumfana ngithi bathi siyadelela. Ubheke masingena bathi siyadlalela. Ihlalela, bathi siyadlalela. Ihlalela, bathi siyadlalela. Ubheke kulesikhupu bathi siyadlalela. Ngiphethe nenosizi mfana siyadlalela. Ihlalela, bathi siyadlalela. Adlalela, ngithi oh, amanyeza. Esikhumfana ngithi bathi siyadelela. Ubheke masingena bathi siyadlalela. Ihlalela, bathi siyadlalela. Ihlalela, bathi siyadlalela. Ubheke kulesikhupu bathi siyadlalela. Ngiphethe nenosizi mfana siyadlalela. Ehlalela, athi siyadlalela. Adlalela,
adlalela umanyisi. Isikhupu sabanyisi. Dlala tikitiki kodwa esu yabanini. Tshelela babethu bafakile mayonnaise. Ohala kasha sabanini. Adlalela umanyisi. Isikhupu sabanyisi. Dlala tikitiki kodwa esu yabanini. Tshelela babethu bafakile mayonnaise. Ohala kasha sabanini. Awu bamanyisi. Owelo yayishukumisa. Uchi spy 2 lalo yalithukuthisa. Uzinkunda yonke nayo seyiphakamisa. When we are sugar meats, which is five two, and we have two goodies. Who's in good yoga and your safe pagamisa? I own a ninim gani.
Hey, but you hope for my years, who beg a massacre about a cash room. Who's a good little bit of a side, Jalila? Hey, what you say, Salila? ehlalela bathi siyahlalela ubheke kule sikhupu bathi siyasidalela ngiphethe nanosizi mfana siyayihlalela ehlalela bathi siyahlalela adlalela
Fresh out from NigerRemix.com.